Black Market Records.
Ai, sao umekach? Seti na jali enda sikia vibaya kule. Ai, sao umekach? Seti na jali enda sikia vibaya kule. Ai, sao umekach? Seti na jali enda sikia vibaya kule. Ai, sao umekach? Seti na jali enda sikia vibaya kule. Hivi si hivi, hivi nvile mina jisikia. A scary place to be, the same place last year. We out here, hakuna kitu neza tuambia. Tuko maskini ongeza chuki, wa utatuambia. Chocha kwa caption, tutese si kidogo ndo. Ziki nituma ni mamio mio ndoko ah. Na ito my idea kidogo, huna idea. Walinifunza sezi wacha roho ikaumia. Nasikia vibaya, unajimada, tunakuchangia. Tena hasira, tia mefura, menijamia. Vuka mipaka, tunatengeneza na proper. You got a dry wanna than in takwa gopa. Aye, so me catch. Seti na jali and a skia vibaya kule. Aye, so me catch. Seti na jali and a skia vibaya kule. Aye, so me catch. Seti na jali and a skia vibaya kule. Aye, so me catch. Seti na jali enda sikia vibaya kule. Haitaki asira bro utapiga ngumi ukuta. Hapa nkubolt neza kuonyesha difutwa. Zingine ufala kasi pombe na wasupa. Nasikia ni wako basi mfiche fisi antaka fupa. Shere ime donjo ni sekete 2x2. Na cheki mpoa mejiseti what do I do. Tengeni peng ya kisonga na ni confused. So French kiss tukibonga ni mabonju. Huku ni nice wakinshika na deny. Najifanya sijijui neza chizi na nzirai ah. Pale online wengi wana live a lie. Kau nataka uneza banja lakini sini advice. Aye, sao umekach. Seti na jali enda sikia vibaya kule. Aye, sao umekach. Seti na jali enda sikia vibaya kule. Aye, sao umekach. Seti na jali enda sikia vibaya kule. Aye, sao umekach. Seti na jali enda sikia vibaya kule. Aye,